ky'okwetaasa nga buyolukedde byonooneka mazibu genda n'otunuulira embeera y'obulamu buno bweri ezibu nga buli kutunulako akiraga lwatu nti mazima yeekyaye tukole ky'okufuna emirembe kuba ebintu bitabanguse bino by'ebiro ebyalangibwa ebiro by'ebiro buli kimu okwonooneka obutadda mutereera baabo bokka balina okuwangula abe baatuumibwa erinnya lye lyokka kwemula essuubi erina tukyusiza embeera bino by'ebiro ebyalangibwa ebiro by'ebiro buli kimu okwonooneka obutadda mutereera baabo bokka balina okuwangula abe baatuumibwa erinnya lye lyokka kwemula essuubi erina tukyusiza embeera okumanya byonoolese labayo ekiri eno ono yakuma emyezi mwenda bwe yamaze n'akadampinga ettemu erisukkiridde ow'ekikyate yasanjagwa obufere bwawa n'olusasula ettaka enkeera n'ofuna birango ddala kiki kiki kye tuliko bannanga bantu babonyebonye bino by'ebiro ebyalangibwa ebiro by'ebiro buli kimu okwonooneka obutadda mutereera baabo bokka balina okuwangula abe baatuumibwa erinnya lye lyokka kwemula essuubi erina tukyusiza embeera bino by'ebiro ebyalangibwa ebiro by'ebiro buli kimu okwonooneka obutadda mutereera baabo bokka balina okuwangula abe baatuumibwa erinnya lye lyokka kwemula essuubi erina tukyusiza embeera tegera kelesi ekatiye weddewo bino ebikulimbalimba byakaseera byakuzikirira ebikunyigirizanga nokaba nsaba bitewe sige Katonda oyo abeere naawe mu kusoberwa ze mmanyi tasobola kulemererwa wali era alibaawo ne mu kunyigirizibwa talikulekerera bino by'ebiro ebyalangibwa ebiro by'ebiro buli kimu okwonooneka obutadda mutereera baabo bokka balina okuwangula abe baatuumibwa erinnya lye lyokka kwemula essuubi erina tukyusiza embeera bino by'ebiro ebyalangibwa ebiro by'ebiro buli kimu okwonooneka obutadda mutereera baabo bokka balina okuwangula abe baatuumibwa erinnya lye lyokka kwemula essuubi erina tukyusiza embeera bino by'ebiro ebyalangibwa ebiro by'ebiro buli kimu okwonooneka obutadda mutereera baabo bokka balina okuwangula abe baatuumibwa erinnya lye lyokka kwemula essuubi erina